Yo,
zambia.com.
Slow Z, so easy. K-Nash, Master Lion Soul. Good job with the head guy.
Ya pwela kwe vibes.
Kindry is a deadly choice. Here we are.
Ni mabaza azigai kwa hiko na mafrita. Chukuru zinga na ulova kamena funta. Itani wa boxe niga ni fighter future. Damu zmane uwa wa moyo wa zauka. Ina family ila vazanga niga fight for them. Nichitirangale kona future. So that you vazinjo wa niga fight for them.
Yes sir.
Nichitirangale kona future. Nina panja majia fight for them.
Yeah, yeah, yeah.
Nichitirangale kona future. So that you vazinjo wa niga fight for them.
I fight for my family.
The
wonder woman you wanna nipala uka daily. Yeah, it's a killer future. Ya musho noti nikazisowa ya mafuti. Kulimba pano chalo osangala cheo pwalala. Inetenika na nikupundi waka walala. No wonder ni mabaza sinifuno gona njala. Every day mutumba muli wala. I fight for you mama, I fight for you. Nizalimbi kila mpaka quit the future. Kuseni nika uka ni magani za maplani. Niza chita bwanji kutini nkale na mani. Mungu sanga pwele no guza ati ani. Drama kagulemo vya ufu na ndani. Nizalimbi kila che nizatulu kusha che. Na tusapo ule nafakapo hard work.
Ni mabaza azigai kwa higwa na mafrika. Chukuru zinga na ulova kamena funta. Itani wa boxe niga ni fighter future. Damu zmane uwa wa moyo wa zauka. Ina family ina vazanga niga fight for them. Nichitirangale kona future. So that you vazinjo wa niga fight for them.
Yes sir.
Nichitirangale kona future. Nina panja majia fight for them.
K-Nash.
Nichitirangale kona future. So that you vazinjo wa niga fight for them.
Yeah, yeah, yeah.
Tivangali kuna future. Nima baza ulo na matika nika komi track.
Yes sir.
Nima punda kulu pinto nga conductor. Pali mani sini pwere nga mtira wa malisu.
Yes sir.
Kumalesi nima vapasa chisanzu. Alamu nima futo sama ni usha ni kumbwe. Panguno pangono mtunda wa soko numbwe. Nima zifunira vanga sinajaire kupempa. Kulu chure process sini majumpa. Wata hee uli broko bati ukamba chizungu. Beta na bi ula ni kamba changa chitundu. Sava plan pano ziko vena kulisa chintaku. Beto chovanji nga dhani kukulisa. Waliganyu nina matu masevera nina mwanu. Nipala uka kujingale kubo sanu. Familia kumtendere ine yanga ifutika. Kemwanyu nika usaningenere. Mabaza azigai kwa higwa na mafrika. Chukuru zinga norova kamena funta. Itani wa boxe nika ni fighter future. Temu zmane uwa wa moyo wa zauka. Ina family ina vazanga nika fight for them. Nichitirangale kona future. So that you vazinjo wa nika fight for them. Nichitirangale kona future. Nina panja majia fight for them. Nichitirangale kona future. So that you vazinjo wa nika fight for them.
Good job with the help guy.
So that you vangale kona future.
Nina fami vanzanga venima sevenzela. Olo na jama vama ntempelela. Pari mane ni mavoma kutinzelezeke. As long as mama zulo leta koya pere pete. Funiko panga future so ni nkali Range Rover. Nifuna family kaenzeko Range Rover. Nitamanga na njinga mayronkuli sama dondo. Life ya bazeti iri choncho. Sunga ikange na kambombo fulu ni pasojo. Nimenya haso na tekiniki ya tompo. Ni pushing a music and you palet yo vali zako. Nona choja ni veni imba vali sancho. My friends kufuti kasini malola ngani sito vwiti. Nifaka po hustle in a stereo free. Gana pesa kanyu in a sini waya waya. You never put my pose F guy in a thing waya.
Ni mabaza azigai kwa higwa na mafrika. Chukuru zinga na ulova kamena funta. Itani wa boxe nika ni fighter future. Damu zmane uwa wa moyo wa zauka. Ina family ina vazanga nika fight for them. Nichitirangale kona future. So that you vazinjo wa nika fight for them.
Yes sir.
Nichitirangale kona future. Nina panja majia fight for them. Nichitirangale kona future. So that you vazinjo wa nika fight for them.
Yeah, yeah, yeah.
So that you vangale kona future.
Yo, slow, see, so easy. K-Nash, Master Lion Soul. Yeah, with the head guy. G-W-E. Z-Boy. Yo, we in the building.